Nummer I love you, stämma fyra. Dubba dubba dubb dubb dubb. Ah. 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 Bouncing home, whistling buttonhole tunes to make me cry. Ooh. 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 The lover speaks about the monsters. M to A. Dubba dubba dub dub dub. Ah. 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 Tunes to make me cry. Ooh. 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 No. Sticket, och så kommer refräng igen. Outside the words. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2. Outside.